ekshingabami beqawe bami uyangikhulumela uyangikhulumela noma ngibu noma ngenza uyangikhulumela bafana bami bekshinga bami beqawe bami uyangikhulumela uyangikhulumela yeah noma ngibu noma ngenza uyangikhulumela uyangikhulumela awumina ngakwazi ukushinga
Yeah, you know my people, you know my friends, I'm